exclusive to Zayd Hype Mag.
Yeah. Rock 2!
Oh my god, Alphabet made this.
It's your girl Christy.
Pesa maningi pokuziva madezi yako mbuyo swenze niziva madezi yako mbuyo swenze niziva karipata tenze cheva kaputo waini kukanetika chiri one po yue na ineti for minga che one go sweat forward inifake mugogo hapapa saidi tijela pona gogo bantube na ati yabo ni antoka hakuna ni mauswabi wena na kulatia ni makonya ni kaufela bakulatia manzi wanu musiali lofuzela kukuswala swala swala kwa mazoo Kukuswala swala swala koma sebe Tisipiti late kabeve bati tampa Poroba ponte, stiza kaponta
Usheni zona Umanikana ine Ukankala nabanza kukamba njine wakumbali Usheni zona Umanikana ine Ukankala nabanza kukamba njine wakumbali Ndawa ine chini baba Chini baba
Stiambana, mukanisia mami bana baza kula bwa Nangaine azefaza nizambira bwa Watu farifasi bako na kupuma Hakuna ni mabote bako na kupuma Kizani tizeni bulela onafa Onafa yema yema fasi pula Hakuna ni matata uonala ande Kaufela pote inzi fela ande Nika komboka joani mabwela bondi Ngati niri ofu futi ni mankala bondi Wasambira veba kampa banzako Wasambira bakutumfia banzako Aboni baboyo bazati onongira family Batisie mweta pita ni mwambiri Please mami tenche tusungane
Usheni zona Umanikana ine Ukankala na banzako kamba ndine wakumbali Usheni zona Umanikana ine Ukankala na banzako kamba ndine wakumbali Ndawa ine chini baba Chini baba
In my mind, in my heart, there is pain I am hurting so bad
Ndawa ine chini baba Chini baba
Kapena niende kwa queen aniese kwa bena
Oh my god, the alphabet beat this
Exclusive to Zayd Hype Mag.